abana tuze otubulire kazigizigi yagwa otwafuna emirembe buli omu akumakuma babina ebika ebyasawo ababisawula tusanye twebaza omutonzi eyakulembera abo abatusawula byakwenyumirizangamu bataka tuze mutubulire ebyemiziro nebika twebalituuza tuliwo n'okuswala buli omu ng'amanye ojasibuka ebyobuwangwa zensulo gyemirandira ataka tuze abasukulu tuze fabana tuze otubulire kazigizigi yagwawo twafuna emirembe buli omu akumakuma babe n'ebika ebyasawo ababisawula tusanye twebaza omutonzi akulembera abo abatusawula byakwenyumirizangamu bataka tuze mutubulire ebyemiziro nebika twebalituuza tuliwo n'okuswala buli omu ng'amanye ojasibuka ebyobuwangwa zensulo gyemirandira
bataka tuze mutubulire ebiziro
ebyobuwangwa byakwenyumirizangamu bataka tuze mutubulire ebyemiziro nebika twebalituuza tuliwo n'okuswala buli omu ng'amanye ojasibuka ebyobuwangwa zensulo gyemirandira
tayabetirati
bendiyangonge
suuka
bendiyamamba
obamakanga
bendiyanyoni
semogerere betirati
bendiyalugabe
malire
kavuma yedira ki
yedira ngo
yo basute
yedira ngali
abumalo mu
yedira fume
abomutima abempewo mutima kinyomo
Abana mungona, masike kisasi ngali.